inches on album boy colossal.
Africa princess,
go get your back to the love that's your baby.
Mopa,
you and me forever. Yeah, 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 yeah. Oh na 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 na. Oh na na na.
Penzi langu Hollywoodi, Hollywoodi lanukia kumpenda sina budi. Nitangaze hadharani kibidi tufanye makusudi. Atuogopi tantarira zao, maneno chajao wanafanya maneno. Baby sikufanya matendo. Imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma walituangusha, tukanyanyuka. Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu. Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu. Na
shaka kwenye akili yangu ni wewe peke yako umenika. Kwingine roho inakata. Moyo umekwamini, maana unisha kilini. Sijui umenipa nini. Au umenitupia kajini, ndo maana umeniwini. Maana unisha kilini.
My love,
imani nilonayo ilitengenezwa na wewe. Uko nyuma nilianguka, ukaniokota, ukanipangusa. Upendo tulonao umetengenezwa na mimi na wewe. Hapo nyuma lituangusha, tukanyanyuka.
Penzi tamu, nena penzi kwangu tamu. Nena penzi kwangu tamu, jama mapenzi matamu.
Back to the lovers, baby.